Studio Tamani, Halaji Malifu.
Studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Sakirabe hedi be jawale mo dohen goni bete alkamisar sappo e joy lewru juin hitande 2023 yamde jena yottige dilli e gumbo le lamunara Ousmane Niane bulle kabaruji do gagni kante to boggi jande to kasara lawol ngado taratar jabbenade latige sababu yinki gubori himbe sappo e barum e ko yata chapan ta tonna do lawol fana segu dawobe mbajimbini sari haji lawi teddine yalla hono i kasaraaji ana cala tit alla ngure no hebinirte jogale de hitande 2023 hore ju leydi lamu hakunde je fu i golle mudum to segudo talatar yabbenande milliard ngaji ko buri cap ko buri debbe e go o sefa woni ngattateedi e o imadara ko sem holiti metti mudum e golle jogaji ngattedi fa himbe mota wiide jabbi nan jabbay e be darte e daro e darnde mudum sakade don yodi woni sembe kabaruji de beta ko bismillah modon hedat studio tamani kasaraaji laawi ñande fu buri wadde le gelle e kreduuji leydi Mali di cakiti do wadde wadi ñande dow laawol Bamako segu o masibalaate ke sababu yonki ko yaata himbe sappo e joy e barum e chapan taton e didon hono haani wadde defaadi masibaaji cakke kanankobe kanye bibbe leydi ndi yogabe on hollitimbe ko woni hakkillaaji muben leydi jantore Mamadou Sama Seku
yimbe la hebo holti wiide ana haani wajumbine seriaji dati di teddine jamarnde bedene fam huncande hore dun jukngoji fewde asidangaji bondidi
neddo so ana dogina haana wattede ekkutere noppi mudun haana fiñe do telephone haani yewde lawol to yaata laamu ana haani fide dabiriji hada mobla in dogude watti noga tati jamde yaade fa jeegon jamde sukan homa fu ana heppi hannen yottade to yaata ton du sabi so be doginta sen sedan dogungon semme ana wadda torra
tu fana tun lam kulukuru do jamare sadu fufuna ya asdangaji hejabe lambe hultiwide dabreji piyama gilaboyi yalla sakade asdangaji di kedanna abdullah kulwali kanko woni mer ngalure fana
nuko amen ga zandremen tan kay e garde en won gano ga sabe dungo mobla semmew me tewtir lam on gadda do police en yalla an hada chauffeur men dogonde semmel le natorde gelle den sabi dongo semme jati ana hada li seriaji leedni gado batatake me tewtir lam on tinno batati seriaji
sabi oro accident bondo o gulurde humaninde denagu du dati hultiwide hurgul na wundi wadede wakkat jun o yalla andude go sambini kabar mudum
sakirabe di kabaruji fu ando do baye de dobbe andede do hella men facebook kanya konta twitter ko buri milliard ngaji chapande nay e go o sefa itete le hitande 2023 le leydi meden di fati dalla ngura hebene jogala hore jo leydi lam hakunde jo colonel Assimi Goita hali hala o golle talatar yabbenande le ko o yano segu e be anni feccude ton ngaji ne nguji ujinaji dide temere jeegon e chapande jenay hakunde himbe be ngala bawle gombe le region ngaji segu e san Mamadou Sama Seku
go jawabu hejo leedindi 2023 lato sababu fa ba ko badi unyaji chapande jenayo yimbe jogibete laji le lamu segu e ko buri unyaji njoyo yimbe le lamu san ko buri unyaji di ton ngaji nyamri peccete to segu ton e ton ngaji temer jegom e chapande jenay to santun ke jado pamato e mali bangal sifa golle e jawdi holtiwide fa ba mabbe bangal ngure yawti unyaji temer njoyo e unyaji chapande taton e dido yimbe ana beedo ko buri unyaji noga e dido deplacer en bangal faba nyamduji e wi kanko horejo commissariat securite alimentaire Redouane Ag Mohamed Ali lugaji di gouvernement o wadi holtama wiide ko buri million goto e unyaji temede dido yimbe keban kasindine ngure ko buri millionji nayo keban odo kasindine iwde lewru juin yottade lewru septembre 2023 holti wiide lam o tuti ko buri milliard chapande nay e go o sefa yala hinade dido tielaji jido imadraji gouvernement o bedade mballa pamatobe latto sababu hinari yimbe le hasindinibe
kare kabaruji waltigol nugal sharangal do studio tamani
humpitinde fa famu hebe
kalden fa pamre
studio tamani
ana fa bondira e kabaru referendum 2023
denugol wotobe referendum matima aljumaare jango sappo jeegon lewru juin du wattu minwi horaju leydi lama hakunde jo colonel Assimi Goita hono mbiru nadan ley ko o yaano segu hecci kenyan darti e jamhare nde wata fa hewa wiide jabbi nyande alan sappo e jitti lewru juin du le o wattu goto secrétaire général oni holti wiide o projet ana hakkilo kaldal cenginangal fa jam hebe ngal Mamadou Sama Seku
horojo leedindi kulnel Assimi Goita sifiyeso jama kurdo to latirde Amari Ndaw Segu holti wiide projet nugal seriangal yo yelabbe leedindi bangal batumodo ngada do denno mo darda jamare de jabande ngal don nugal seria hun cangul hore wote nugal seriangal nyande 17 juin wana fe hunde famdunde bangal hun cangul hore yelaji transition dum do halama nyande 30 ne wonande horojo Nations Unies Antonio Guterres yeso conseil sécurité ONU Guterres tivide o do projet o hadata fi kabar golleji sattade le talkuru jam e dawral dul e on wattu goto o kambe ardibe parti RPM ndardi yime mabbe wotude no yidiri e do yelaji mabbe dum do e wi kambe ardibe yo yalla hadde Rafi Kawral le fedende sabi o do projet nugal saria
weltingol nugal saria le lamorde me
Le balle didi keddini de tenugol la watobe referendum humini be di woteji an gondi e jangine de le gelle kewde le leydi meden di holitingol ko woni le nugal sariyaji kesidi ana jukkine do le nukuje yogaje sitaside be
ne jande wadane to hejabe fedde ejle lamorden wetramane wodri ne lamorde ansongo koro sans e kulukoro lewi kanko sous préfet koro ko yatimi ugnadire teme jego en noga e jone gollobe le fedde ej waran yede le biro ngaji to wote watte ko yata teme joy en noga en nay le cercle on nyande nyalane vuti tegal mudun le commune kulukoro ko yata yimbe teme didon jabe le fedde ej woni lamorde kulukoro ko feetita e golli di woteji tegal mudun le genne gundam walle ko noddirte mouvement mali en marche mama kaindu wadi batu holliti nafa wiiti gon no sur sare kesunu ne yontre horebe ne walle ana tewtra yimbe lamorde fu tinno yalta woto sappo jetti lewru juwenu tegal mudun le genni kajulon le region sikaso ko yata yimbe temnere fotti e batu goto wada alternate jabbine ko naari bangal holliti hakkileji honane di woti ngaji wadirte le genni loloni fana o batu yo hollitunde jamare honabe hani wotrade sappo jetti lewru juwenu tegal mudun walle robe ko noddirte plateforme femme uni katimali bugu kaindu holliti misal di woti ngaji robe le denum en
Kosabi chuboda ajabi kosabi chuboda ajabai
parti pour la lumière du peuple ndarti e jamar nde boto wiide jabbi sappo e jetti lewru juin du e wi horbe mabbe ngal nuy galla sariaji kessalla ana noti ko wembibe hakkilo mabbe sini ngal nuy galla saria jabanama wondo hande wondo jango hakune bale politique selam e kolliti don tatar yabena nde le ko be joddi en nantinobe kabaruji mulay alla yasidibe woni jokko hor arande PLP kede ko wi en zantraware do faccitango blandine kasogi
Il y avait aucune innovation.
Nel takol be goto wadaka. Le sudu saria kesurundu amiri en finatawa bakamu en anahen. Tekandu sukabe jokolbe ana wawi immade watifu jingina leydindi. Suga jokolde fu hebo dubi sappo e jetti ana wawi immade faabo leydindi. Tekal mudun hala dewle hakunde rewbe. Hala mudun wala kasin. Tekal mudun fey goto wawa yopude parti mudun politik joka goddo tumare kewde ana wiya en jaabinen suudu saria kesurun
ki permet de nous pousser à aller au lit
yi watay ko todo
fedde tay ko tonde wateji doni wode kosiam holiti metti mudon e yanugol sariaji ko himbe yogabe ngatta do nawtarade kake yeynude wiide himbe boto wiide jabbina jabba e darte e fiada berji sakade o golle fa saria tidine salia traware woni secrétaire général kosiam kedde ko wiido faccitango momo sama seku
les pratiques publicitaires à caractère politique
totugol kulle le imadraji politika ko hono tisotungaji ka kinde fu bikki portkle calendrier ko nande mudun so jawdi so goddum yalla yimbe na jote den ngota na hada e wattu campagne ngaji de den no hultino tan dum dona tonga fa ile saraji wote kamne mata tay kar wide yimbe le yogabe na kinni dum le communiquer mum ngadi min goytike ido sifaji de min darde gollirde age dun dawruje no saraji wote de mbawata tedinede
respecté
batte wote referendum kando wadde nyande alan sappo e jetti lewru juin du studio tamani waylita golle mudon le o nyalama wakati jittati woni ko min dokkata on kabaruji nyande o nyalama do wakati ji woni yamde jetti sappo e tati e sappo e jetti halde mawde e referendum kertaado wadanna e yamde bereke silim yamde sappo e jetti bereke silimaji sappo e joyi on keban duudi kabaruji do radioji golli didde amen gondi le leydi meden di fu e mangal mudo studio tamani faawre golleji wote je referendum random ledde balle be paddata de dow laawi hala mudon woni dow zoom sir handan edun metta himbe yogabe be hakkilu muben edun tunene laawi forba sitasidibe
Nato de Mori Babe at Dagadabe Eu Kulji Ku Mate San and Lady Manlin. Ku put here the fusion net you can to pay mood but my dagadabe baby and bad hunji the tortam of Jimmy only mood or dagadaj and weten so new and lotted at let the Nolan Kabarma and a titi san. Be Yemir and Jum Tino Yewa let Yoraja Loto on a missali kahe gabaje kahe gelanku son adfa lotik and let the wanted the tippet cassin. Ku put here the fu yim a yoga and a tippot a let the lotad do that mowed in. Yim a hilbe and a mata they let the tippa that mowed in Miley or pointi ngabe halta fe hune pati yigiton kasin wi yogabe du an ya tipiode dati mawdi kay karifur nanan mudum goroje ma pusaton boccode ta fibberde mebe tajata hen micitunde wi du e tawete fu won yimbe kasin be golle mun nairi bangal fitude labi mawdi di yogabe an holi hono di golleji mudubabe e deggadabe sanne
sakirabe do kadude kabaruji beta koka andon di kabaruji de studio tamani hokoton fu odon ba hebude do application studio tamani mo bawdo hebude do application play store na do google play store
weltingol nuigal serial kessal leedi mendi ana wada sappo e jetti juin hitane 2023 du yo wakati yo neddo ana hani hollude leedi yankakumu
parkedde e genka modon goddo ya subo yo immaade modon njalte fa heewa tawden ne le ciudi mede gotirdi fa ciubiden ne ko woni hakkile mede
subade derewol danewol woni ajabi subade derewol bodewol woni ajabaay
ciaggal kartal gotirtengal ara waawi fa botorade carte godde kase de leedi mede andani
e carte ngoni carte passeport carte nina carte consulaire carte donnergol mobile carte militaire kanyu e carte foftere golle civil na militaire
sijo tamani e golidi mudum fuf
ana paabo weltingol nuigal seria sappo e jetti hitane 2023
wonde yurmini de wadi le sudu docteur hopital ponge le leuro me jabbe nandu nyawdo goto mo hore mudun hiba gonnodo sawrede le sudu docteur service psychiatry sotti doggi le doddu mako o wari cugolel gotel e batte mudun wadi handen men kalan hala himbe be gala e sago hore mu en hono daranite le leedi meden di e jatte de OMS wadi holti wide le adnaru ndu le himbe temedoran fu goto nyaw hore ana wawi nangude dun ne docteur be andimbe I nyawuji na nyaw hore koltiwide neddo mo nyaw hore nangi ana wawi e sawrede fa dada kabe kolti metti mabbe wide le leedi meden di nokku jewoni gala do be himbe bawi dara nede no neddo sini mo kandi nangi ana wawi sawrede fa dada na hono himbe leedi meden be gala sago hore mo ben chawrirte manni di de e yewtere magazine santé mo abakirin ag muhammedin yatrawa nendo faccitango min e sita sidibe le service sudu docteur ponge do be gala e sago hor ben ciawrete atawan be himbe e doytube dum ben ana jodi ndomi fandarane professeur Suleiman Koulibaly woni horejo service sifneke en hono be daranelto be himbe
c'est les familles
ku buri heede fu himbe galle won ko antata dum wi mani nyaw hore an en mudun sun wan dabidi fie hono no nyawnirte nga nyawngo ka haa waawa wadede sun walani himbe andude kabaru mudun hono le docteur jo mawdede en nanan mudun
le on ku goto doytudo goto bido pat inde mudun hale sifenege en ti dalla mo hebi farti mudun waddudo bi yum debbo mo hore mun hiba sanne do ponge do mo mile bi ko sawre ko yawi
wonno fe en grand parc
me dogi nukuje hewde ngami lonki biltade fa ngendenem yotti dotro ko nodirte pediatri do ngo hebi mo solla sedan sun wala dun men nati clinique ko hewi mun fu biltage gidira amen yogabe mun ko wi amen non me yaha clinique me yehi tun nga hunne fu lonki biltade torro bur sattu fa handen nga gidimetti on nukku hannen kay ana samta yaade sedan
taranade be himbe wana ko yafi le o service no dirte do centre psychiatrie buri futide himbe warbe do e wala fuddo itube dum ben e wi professeur Koulibaly
l'accès aux
hebu de chafaje kantube yafa sanne sun wala netto goto tawe tun ko fisda di golleji misali gida on netto mo nyaw hore won en mudun tagal mudun himbe yogabe do ana do ko hakkilta be himbe kantube hunne fuko menen nukko am en hasingina hannen psychiatrie do wonto himbe kantube nyawnte yo chafaje lobbe yalla meda heba me nyawna be himbe nyaw hore won en mu en ko na to sabu hunjira torraaji yimbe me
pour le système
les centres fiscatri.g yimbe yogabe kay sa yidum ben atawon kewti ko e mubben yogabe ayan ananjilo le dalarnde wala fungondo tiagal mubben hon o gorko momin noddir moriba o holiti wide mo wonde hewtude hakkilo makko
min gido dan goto hongo kalni kam en warado ga wattine wartimi ngane le dem balde didi mi nawa ma sanne sabu hunne fummi mate ganyol man handen nawala an wonde hemnede jogala
service to be ngala sago hore mubben sawrete wala le region ngaji keddidi hono segu e wi directeur du sudu doctor o kabar an hani hunchenede hore o wattu sek tijani silla won directeur sudu doctor hopital segu
avons nyobe ko hewi an yottodo a tawan nyaw hore woni mumen ko hewi mebba tawan wobbe accident ji dullabe mawdi men andi sanne wiimbe ko hewi an han nyonede ga famon jama waro do me wawa jabbade o jama fu sab nukkuta be jippinte hedja sanne fe yimbe do to be nyawbe to walta wala
service fiscatri point g goddini o kabaru e wi horejo service o professeur Suleiman Koulibaly dun wadde himbe hewbe nyawbe garta le nukuma be o
on a pas
men heba ko yata chefon tatima debbe netto nyolman fu be jewata dun nati sabe hannen men teutro lam on tinno fi adabiriji yalla doctoro do jogaje ana nyibele leednin to be yimbe be nyaw hore woni mudun hebta nyawnede tab yo tang fa bamako ga sabi bamako do nukuto be jippinte ana famdi sanne ciudi tan woni ga to be yimbe be kande woni mudun wawi jippinede tagal mudun a tawan yimbe du ana do ko hebata be kamara du an don sun wala nukuje yogaje kasin yewe to be yimbe jippinte
fa himbe be ngala sago hore mubben darane sawrede doctorembe ana darte kanan ko be leedi meden di kanya himbe jombe anniyaji lobbi mbawbe darano walodi ciudi doctor daron todde be ngala e sago hore mubben be darta onno ko beyde moyinede gollobe mabbe do beyde yalla be keba daranade be himbe mbawbe nafude leedi meden di jango